She does Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe, she does Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe, she does Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe, she does Zaki Doce. Zaki Doce. Nipeshida madhali ya fort strong tikenda sana nikunde nikajua to stand up kabla bengozi dunde
dunde kabla bengozi dunde
kabla bengozi dunde na ni true stories a ghetto zilini shape yani tunabishana saina ni ndio cheapest
kwani nani ndio cheapest
message nani ndio cheapest. Beef unnecessary si die, mashimo si vai. Na command kasi nai, kakuna ganji si kai. Standards too, lines in a smamisha the nation. Account in a sema, excuse my punctuation. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce.
Kani shida jaja.
Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce.
Kani shida jaja.
Zaki right. Doce. Nipe shida. Eli take blood, sweat na tears. Mimi kuingia kwa game. Imagine, I had only a tau to my name.
To your name. You had a tau to your name.
Yeah. I had a tau to my name. Wafunge mlango basi. Na piti odiro bado. Na bado. Niko mbele kama Dijo Daro.
Dijo Daro.
Account iko kamili gado. Waita kwani nini? Wape kambili bado. Stacks on stacks na stash. Magwala. The past is the past tuko chini. Ni mwala. Mafia na kids. Si lazima iwe na ounce. Na kula meals bana. I can't pronounce. Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce.
Nipe shida
Zaki Doce.